Matiyu suura go'o aya sappo e jowetati yaaki cappanɗe ɗiɗi e jowi. Daygol Yesu Almasihu. Rano Yesu Almasihu danyira. Madujo mako Maryama waadi alkawal tegal e Yusufu. Amma ko ɓe gaɗa tegal sai o tawra reedu daga to Ruhu Allah. Nde Yusufu o aadi lijo, o yiɗa o semtinamo e njayri. O darwi o yofamo e suuɗe. Amma carel ngel o nyumata dow majum, mala'ikajo jomirawo wanganimo nder koyɗol wi'imo, Yusufu ɓi Dawda, ta hulu te'uki Maryama, gam ɓingel ngel o saawi daga to Ruhu Allah ngel iwoyi. O danyay ɓiɗɗo gorko, nden a noddaymo Yesu, gam kanko hisnata yimɓe mako daga hakke maɓɓe. Fi ɗum waɗi gam ɗum hebbina ko jomirawo wi'i daga honduko annabijo. O wi'i, raɗɗum surbajo mo anda gorko danyay ɓiɗɗo gorko, nden ɗum nodday inde mako Immanuel. Ma'ana Immanuel woni Allah e wondi e meɗen. Nde Yusufu ummi daga ɗengol ngol, sai o waɗi ko mala'ikajo jomirawo on wi'imo. O te'i Maryama, amma o andamo naki gaɗa o danyi ɓiɗɗo mako, naki gaɗa o danyi ɓiɗɗo mako. Nden Yusufu noddi ɓiɗɗo on Yesu. Al'ada tegal Yahudanko'en daidai wani e ɗum fulɓe, wato e ɗum nangana neɗɗo debbo ko gorko daga emo pamaro ko ma ko o danye. E ɗum waɗana suka gorko e debbo alkawal tegal ko ɓe mauna ɓe kewta tegal. Non ɗum waɗi hakkunde Maryama e Yusufu. Amma ko ɓe gaɗa tegal ngal, sai Maryama heɓi raidu daga to Ruhu Allah. Ɗum ɗum fi kaiɗini ɗum no ka waɗori. To en dari nder Lukka sura go'o aya cappanɗe ɗiɗi e jowego'o yaki cappanɗe tati e jowi, en gi'ai no ɗum waɗori. Ko haiɗini to neɗɗo, na ɗum kaiɗini ɗum to Allah. Ko ɓuri sembe neɗɗo, ɗum fi koyɗum to Allah, gam kanko woni jomu bawɗe mangu e teddungal. Wala ko salorta Allah waɗuki. To en dari nder Lukka sura go'o aya cappanɗe tati e joweeɗiɗi, Yusufu o neɗɗo aadi lijo kulo Allah. Nde o nani Maryama e wodi e reidu, Yusufu e nyuma goɗɗo saawi Maryama, sai o darwi no o yofirtamo amma e suuɗe. O yiɗa yimɓe anda gam o yiɗa o semtinamo. Ko nde Yusufu waaway suɓa te'uki ko hiitaaki Maryama gam e jamanu maɓɓe, fuugaɗuɗo iri non Allah wi'i nder doka muɗum ɗum wara iri maɓɓe e laawol huboraaki ɓe e kaaƙe. To en dari nder Attawra tokkitaaki alkawal sura cappanɗe ɗiɗi e ɗiɗi aya bo cappanɗe ɗiɗi e tati yaaki cappanɗe ɗiɗi e nayi, en gi'ay ko Allah wi'i dow ɗum. Iri nde mayde bo ɗum mayde nawnde e semtininde. Yusufu nder yurmende o yiɗa ɗum hiito Maryama iri ka kiita nauka, gam non o suɓi o yofa Maryama e suuɗe. Gikku Yusufu ɗum misalu boɗɗum to meɗen. Yusufu e woodi pulaku, wato emo woodi semtende, emo bo woodi hakkilo, emo bo waɗa gonga nder ko ɗume. Yusufu e woodi yurmende. To bandirawo am, to ɗum an wonno ɗon, ko cuɓata waɗuki? A hiitotomo? A hiitoto debbo maɗa to a nangidimo e goɗɗo? Ko a suɓai waɗuki ko Yusufu waɗi? Yusufu holli dottaku muɗum e pulaku muɗum e njayri. O suɓi o yofa Maryama tan e suuɗe. ngam to'o semtinamo e laawol hiitaaki mo kiita nauka e semtiniika. Nde Yusufu annda no Maryama heɓiri reedu, sey Allah liloyi malaa'ikaajo muuɗum to Yusufu ngam tindinki mo no Maryama heɓiri reedu. Malaa'ikaajo on wi'i Yusufu to hula te'uki Maryama, ngam warta debbo muuɗum, ngam ɓingel ngel Maryama saawi daga to Ruuhu Allah ngel iwoyi, naa ɗum daga to neɗɗo no Yusufu nyumirayno. Malaa'ikaajo on e tabbitinana Yusufu wiiki, reedu ndu Maryama wondi naa ɗum neɗɗo waɗani mo ndu, amma Allah nder bawɗe muuɗum tagi Ruuhu muuɗum warti ɓingel nder reedu Maryama. Allah o joomu bawɗe. Wala ko salorta Allah waɗuki, non o yiɗi o waɗi. Wato Allah wartiri Ruuhu muuɗum neɗɗo nder reedu Maryama. Malaa'ikaajo on wi'i Yusufu, Maryama bo danyay ɓingel gorel. Yusufu bo sey nodda inde ɓingel ngel Yeesu, wato kisnoowo, ngam kanko hisnata fuu kooliiɓe mo daga hakke maɓɓe. Hakke ɗe gaɗuɗen sendi en e Allah taguɗo en, ɓe bo bonni sumpo wongo hakkude meɗen e Allah, ɓe pooɗani en halkere e kiita Allah nder jahannama. Ma'ana Yeesu Almasihu wani kisnoowo, wato Allah liloyi Yeesu Almasihu ngam hisna ɓi Adama fuu daga hakke e kiita maako garayka nyalde jaango. O wartira ɓe to wuro Allah, wato aljanna. Allah e andi wala ɓi Adama baawayɗo hisna hoore muɗum daga hakke muɗum. Kuuɗe meɗen boɗɗe ko aadilaaku meɗen wawata hisnuki en daga hakke meɗen e kiita Allah nder hiite jahannama. Wala ko baaweten waɗuki ngam hisnuki ko e meɗen daga monnere Allah e kiita muɗum ngam hakke meɗen. Ngam non Allah e hoore muɗum waɗi laawol no o hisnirta ɓi Adama daga nde e halkere. Nder yurmeende maako o yiɗa kalken nder hakke meɗen. Ngam non nder yidde maako o darwi no o hisnirta en daga hakke meɗen. Allah nder yidde muɗum e mo'ere muɗum o yiɗa ko go'oto meɗen halka, sey ni o hisa. Ngam non o liloyi Yeesu Almasihu seniiɗo mo wala hakke, o hisna en enen ɓi Adama ɓe hakke. O suɓi Maryama surbaajo mo anda gorko warta laawol ngol o liloyta Yeesu Almasihu nder duuniyaaru. Fuufi ɗum ko waɗi, ɗum waɗu ngam ɗum hebbina annabaku ko Allah waɗi nder honduko annabo'en. To en daari nder Isaya suura joweeɗiɗi aya sappo e nayi, en gi'ay ɗum. Gaɗa malaa'ikaajo timmini hokkuki Yusufu huu habaru no Maryama heɓiri reedu e ko o waɗata. Yusufu jaɓi fuu ko Allah waɗi e ko o wi'imo. Nden o waɗi ko Allah wi'imo o waɗa. O te'i Maryama warti debbo maako. To en jangi nder Lukka suura go'o aya cappanɗe tati e joweetati, e Matiw suura go'o aya cappanɗe ɗiɗi e nayi, en gi'ay no Yusufu e Maryama fuu jaɓi ko Allah wi'iɓe. Ɓe ngaɗi bo ko Allah wi'iɓe ɓe ngaɗa. Ɓe ngaɗaayi seko dow ko Allah waɗi, nden ɓe ngeddootiraa e Allah dow ko o wi'i ɓe ngaɗa. Nder hoolaare ɓe njaɓi fuu ko Allah waɗi, e non ɓe ngarti yimɓe ɓe barka. Ngikku Yusufu e Maryama ɗum misaalu boɗɗum ngam meɗen. Bo nonno Yusufu e Maryama ko lori Allah e wolde mudum, ko moy neddo jabudo ko Allah wadi gam mudum. Wato o liloyi Yesu Almasihu gam hisnamo daga hakke, nden o holake Yesu Almasihu wani kisnomo daga hakke den. O hebay kisndam e yafuye hakke mako. Daga dombo o hisay kita Allah garay kanyalnde darngal. O hebay natuki wuro Allah wato aljanna.